Jesus.
Yes, we worship you, Lord. We honor you, Lord.
Usinipite Baba, nisaidie Yesu we. Fanya majabu kwangu. Usinipite, uniponye Baba yangu. Naomba Baba.
Karike yodaru Yesu.
Mi Roma.